kwaShoprite sisoloko sikuphathela amaxabiso aphantsi njenge 2 kilograms ye Country Fair frozen chicken braai cuts okanye I Farmer's Choice frozen mixed chicken portions ye 32.95 kunye nesitya se 1 kilograms se Helios medium fat bread ye 16.95 nje kuphela ngoko ke hlawula amaxabiso aphantsi yonke imihla yenyanga kwaShoprite ze uyive ichinji empokothweni yabo ezizisulu zifumaneka de kube yicawa I 9 kaJuni kodwa azifumaneki emzantsi kolu Shoprite amaxabiso aphantsi onokuwathemba Fogo.